Get free music on mdundo.com.
Yo, yo, yo. K-Blasteria. Hip-hop, hip-hop, yo. Tupo geto tunabuni jinsa ku attack this rap game. Wako chimbo anajifunza huni na jinsa ku approach madem. Red slow young thug you may flow. Kama upo na kipaji wanaponzwa na ujuaji wanatengeneza maartisti. Wamesau mziki ni kipaji. Today's my bad day, tomorrow's my good day. I'm believe I'm going to made it. Even though there a lot of snitch. Hey this, tumeshiki warisia. Domani na kuwa ngumi yetu asili kuikibia. Kwa fano kusmoke ndu mbabu alisha futa pia. Hii ni rupia na Tanzania Merani. Kila napoapia wanadisappear mashatani. All I need is one mic, one snare, one kick. Much love for my northern street. Haiwezi kuwa hata kwa kugesa ifanani. Mita inajua mnazingua kwa southern shit. Mindo truth fanani. Haiwezi kuwa hata kwa kugesa ifanani. Mita inajua mnazingua kwa southern shit. Mindo truth fanani. Haiwezi kuwa hata kwa kugesa ifanani. Mita inajua mnazingua kwa southern shit. Mean the truth for nani. I was the poor. Yeah. I was the poor. Yeah. I was the poor. Hata kwa kugesi. I was the poor. Hata. Yeah. I was the poor. Hata kwa kugesi. I was the poor. Yo. One. Yeah. Yo,
wanacheza 4-4-2. Hii ni punch na dedicated the special for you. Sina fake mbwembwe ndani ya chumba cha interview. Wananialika kwenye party la kuchana na attend special kana kwenda kwenye zoo. Call me Joseph Savimbi. Mwasi kwa madogo anojifunza aliko rap bila chapasi imbi. Na si attend kwenye fake competition cause wamekwisha mwanda mshindi. Sometimes thug anarudi kwenye ruti. Mabitozi wanapata tabu wa mtaa na poamua kuskuti. Tungo baruti, I know where I come from. I always blessed. Hata nikio ugenini naishi kama home. Niwe chuga, mbea, songea, DSM wa udomu. Nasalimia kinyiramba, bitch na ilamba. Siendi kafu, hata nikiwa na mtoto shamba. Ingawaje, I am a Bush MC. Southern shit VIP. Wana guess, wana kwenda out of topic. Naambiwa vungi wa msome next paramatrix. I was kuwa, hata kwa kugesa ifanani. Mita inajua mnazingua kwa southern shit. Mindo truth fanani. I was kuwa, hata kwa kugesa ifanani. Mita inajua mnazingua kwa southern shit. Mindo truth fanani. I was kuwa, hata kwa kugesa ifanani. Mita inajua mnazingua kwa southern shit. Mindo truth fanani. I was kuwa. Yeah. I was kuwa. Yeah, I was poor. Hata kwa kugesi, I was poor. Hata, yeah, I was poor. Hata kwa kugesi, I was poor.